cudurka jadeecada waliba uu soo kuma dayo cudurada faafo ee inta badan uu soo ka dhiya wilaado ka yara 5 sano, kaasoo halis ah mararka qaarna dhiig karta in wilaad badan yoon amudan cudurka jadeecada. Bulshada Soomaaliyeed iyo dadka qaarsho aaminsiina in talaalka cudurkan uu soo waljeedan hayna oo lanka talagalay in lakugu horseeda halista cudurkunga bilo unku huriyan ee wilaada ayaa lanka talagalay intii la siiyey talaalka cudurkan jadeecada oo ku mid ah cudurada halista ah. Muhiimniyata in wilaada la talaala si lambadbaadiya, balse waliba jira hooyooyin badan oo wilaadii u siiyayaan talaalka anaase oo markaasi ku qaadayana goobo caafimaadka. Doctor Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Bashiir oo ee madaxa caafimaadka ee isbitaalka gobolka Bay ayaa sheegay in isbitaalka la jiifay kiisas wilaado sahridi oo xanuunka jadeecada anaase oo hadda la daweeyaa. Xaaladda caafimaadka usoon waalidiinta ku boori in lanku baahin in iyo markaasi awlaadiyo siyaana talaalka lanka talagalay si lanku horseeda halista cudurka jadeecada.
Isbitaalka bukaanada laga qaabilo badanyin hadda goobtan ayba niil rooga keesis oo cusub yoona oo jadeeca ah, bali laxdhaafi iyo dhatan yoona aftarsho keesis badan oo mayba la qaabilaaya jadeeca ah. Marka inkastoo talaalo badan yani talaal oo maaskan beena wasaaradda wada waqti badan la xasuubi yani saasata haddana dadkii iyo ayn dad oo qaarsona meelo fogfog ku kooyayo dadkii ka cusub. Marka dadkii dhan wada talaalamaan dhibaatada jartana taa in oo dadkii meel kasta lan deeri korna oo lan talaalo korna cayaalkii qaarsho oo magaalada joogana oo talaalkii helo korana meel ku yaaba in waalidkii ka adkaado is era cayaalkay may talaalo talaal may siyo in eraan mise ku qariyaan mise indiidan cayaal maroo in iyo idoo eraan ya dhigi korta. Marka maybaa kala dardaaramaanee fursadaan ugu faa'iidaysado waalidiinta inay markii talaal la suubiyo fursadaasi ay ku faa'iidaysadaan cayaalshoo talaalan.
Hay-adaha caafimaadka iyo waliba inta badan iyo xaafadaha wareejiyayna talaalka lanka talgaliya wilaada 5 sano ku yara ee jadeecada si lanku horseeda halista caafimaad ee wilaada wajaha korona. Goobo caafimaadka iyana inta badan waalidiinta la kaga dhiirigeliye in awlaadiyo si dhammaystiran siyana talaalada cudurada markaasi awlaada unuglaayi kora in si fudud awlaada dhibaataan ku deerta.